Our Heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini, ngifuna ukuzwakalisa uma ngingaphumelela kulokhu kuhla ukuthi enhliziyweni yami ngizwa kanjani ngakulowo oyedwa ongcwelengcwele wokungcwele ehla emhlabeni nokuhlenga isoni esinjengami uqobo. Futhi nginesiqiniseko ukuthi laba befundisi okhona manje bangezwa ngendlela efanayo.
That it was by your grace
ukuthi kwabo ngumusa wakho ukuthi senziwe abafundisi balesi sivumelwano.
That thou hast given with
usinikezile nesizwe esiwileyo sika Adam.
Futhi silapho kulokhu kusa baba sibuthene ingekho enye inhloso.
Kodwa ukuba sazi nokuthi sitadishe ukuba sazi mkhonto kusho njalo intando kaNkulunkulu. Nokuthi sifanele senzeni ukuba senze uKristu abe nguye ngempela kubantu balesi sizukulwane. Sazi ngesiqiniseko ukuthi ngosuku olokwahlulela siyolethwa sibhekane ubuso nobuso balesi sizukulwane. Futhi ngokuba ngabefundisi siyoba ngabehluleli.
And the people to
nabantu esikhulume kubo nesimo abaziphatha ngaso ngasezweni esibalethela lona kuyonquma ngesiphethelo sabo saphakade. Ngakho ke Nkosi, ngalolu suku siyoba ngumahluleli sibe ngakuso noma melane nesizukulwane esishumayele kuso. Baba Nkulunkulu, ngiyancuma ngegama likaJesu, masingasho nelilodwa izwi eliyoba elingafanele. Kodwa kwangathi singaba nezinhliziyo eziqotho nezingqondo ezivulekile ukuze semukele izinto engeyakho, ukuze sikwazi ukuphumela ngaphandle singene emasimini ethu ehlukene omsebenzi emva kwanamhlanje, futhi sihlome kangcono ngenxa yokuhlangana kwethu nawe kulokhu kusa. Sibe khona Nkosi, ungeke yini weza futhi ube yisikhulumi sethu nezindlebe zethu nolimi lwethu nemicabango yethu na? Makuthi ukuzindla kwenhliziyo yami, imicabango yengqondo yami, konke lokho kuphakathi kwami naphakathi kwalaba abazalwane bami nodadewethu kwangathi kungemukeleka ebusweni bakho Nkosi, ukuze sigcwaliswe kakhulu futhi sishajwe ngomoya wakho wobukhona bakho lapha, ukuthi indlwana izoba yindlwana engesisi isakhiwo esikhulu kangako esihlezi kuso, kodwa isakhiwo esakhe kuso sibe ngakho konke yifule inkazimulo kaNkulunkulu. Ngahle sisuke lapha kulokhu kusa sigcwaliswe kakhulu ngomoya ongcwele ukuthi sizobhokophela kakhulu kunakuqala empilweni ukuthwala umlayezo siwuse esizukulwaneni esifayo esiphila kuso.
Hear us, Lord, and speak to us through thy word, for we asked it in the name of thy Son.
Nkosi, futhi ukhulume nathi ngezwi lakho ngokuba sikucela egameni lendodana yakho nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen.
I wish to read this morning
ngifisa ukufunda kulokhu kusha ingxenye yombhalo otholakala kumahubo ihubo lekhulu nantani. Ngifisa ukufunda nje ingxenye. Wena ogcina phansi lezifundo zombhalo, ngiyababona abaningi babo futhi lokhu singabefundisi kanjalo njalo, kuhle kufunda izwi. Futhi manje sikhathisini ngokwejwayelekile abahamba ngaso cishe ngeleshumi nambili nqo utheni ngiyabonga.
Psalms 105.
Amahubo ekhulu nantlani.
Oh, give thanks unto the Lord.
Bungani oyinkosi, libize igama lakhe, nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.
Sing unto him.
Hlabelelani kuye, nimhubele amahubo.
Talk ye of all his wonders.
Ukhulume ngezimangaliso zakhe zonke.
Glory in his
holy name. Bungeni egameni lakhe elingcwele.
Let the hearts of them rejoice that seek the Lord.
Oyinkosi.
Seek the Lord.
Funani oyinkosi namandla akhe. Lifunisise ubuso bakhe njalo.
Remember his marvelous works.
Bulani izimangaliso zakhe azenzileyo. Nezibonakaliso zakhe nezahlulelo zomlomo wakhe. Oh, nina nzalo ka-Abrahama, izinceku yakhe, nina bantwana bakaJakobe abakhethileyo bakhe.
He is the Lord our God. His judgments are
yena uyinkosi uNkulunkulu wethu, izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.
He has remembered his covenant
forever. The word which he commanded generations.
Which covenant he made with
Abraham and unto Isaac.
And confirm the same unto Jacob for a law
and to Israel for an everlasting covenant,
saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. When they were but a few men in number,
yea, very few and strangers in it.
May the Lord bless the reading of his words.
Inkosi mayibusise ukufundwa kwamazwi ayo. Nginemibhalo embala ebhalwe yafihlelwa phansi lapha ndawo ebengizothathisela kuyo mhlampe ngisaqhubeka. Ngiyamangala namhlanje ubani ozoba ngumongameli olandelayo na. Ukhetho luyeza niyazi.
Who's going to be president?
Ubani ozoba ngumongameli ngalesikhathi silandelayo na.
What if I knew?
Ukuba ke bengazi na munye kuphela owaziyo nalowo nguNkulunkulu. Kuthi ukuba ke uNkulunkulu ubengangembulela ukuthi ubani ozoba ngumongameli olandelayo. Ngase ngima lapha ePhoenix futhi ngenze isibikezelo ukuthi indoda engukuthi nokuthi izoba ngumongameli olandelayo wase-United States na.
And they place that in papers and so forth,
mapepeni, then I would
hit it right on the dot. It would be perfect.
And it would be all that I've said would come to pass.
But what good would it do?
Go to a beguyo siza ngani na.
What good is it anyhow
if I should do such a thing? Amaphepha abengakukhangisa ukuthi bekungaphuma mhlawumbe uma umuntu onjalo ubengenza isibikezelo esinjalo futhi sibe yiqiniso. Konke amaphephandaba namaphephabhuku abezodlula kukho. Kodwa niyazi ukuthi uNkulunkulu akazenzi izinto kanjalo. UNkulunkulu akawasebenziseli ubuwula amandla akhe neziphiwo zakhe. Kuzoba noma ngabe yimuphi umongameli kuzoba ngumongameli. Kuthi ukwazi manje ukuthi ubani ozoba ngumongameli bekungeke kusisize nangopeni owodwa. Bekungeke kusisize nangokukodwa okuncu ukwazi ukuthi ubani ozoba ngumongameli. Ngakho ngapho ke uNkulunkulu akazenzi lezo zinto kanjalo. Kuthi uma manje ke uma ngenze isibikezelo esinjengaleso futhi sifezeke.
And the newspapers packed
namaphephandaba asifukatha nephephabhuku khona ke bekuzoba sodumweni lwami. Abantu bebezothi bukani ukuthi ungumprofethi omkhulu kangakanani umfowethu Branham. Wasitshela kudala ngaphambi kokuba kwenzeke ukuthi nje ubani owayezoba ngumongameli. Nalokho bekuzoba sodumweni lwami. Kodwa uNkulunkulu akafuni akakhathalele ezintweni ezisebenzela odumweni lwami. Noma odumweni lwa noma yimuphi omunye umuntu ukhathalele ekusebenzeni izinto odumweni lwakhe into ezozuzisa njengoPawulu wathi uma sikhuluma ngezilimi kepha singenayo ohumushayo usiza ngani na kuphela sizidumisa thina ukuthi lokho kungukuthi noma sizakha thina. Lokho kuluhlobo oluphumile emgqeni kuNkulunkulu.
UNkulunkulu ufuna ukwakhiwa
yena uqobo.
Futhi asifanele
ukufuna ukuzakha kodwa ukwakha uNkulunkulu ngakho konke esikwenzayo. Ngakho ke ngiyakholwa kulokhu kusa ukuba bengazi ukuthi bekuzoba ngubani nokuthi ngempela uzokhethwa nini. Kuthi oh mangaki amavoti abezoba ngaphezulu ngawo noma ngaphansi kumbe noma bekungaba yini bekungeke kusize nangokukodwa okuncane. Ukukuxoxa Ngiyoba nolo kakhulu kimi kuba nje ngizithulele ngakho ukuba bengikwazi. Ngingazami ukusakaza ngoba bekungebe bikho sizathu kimi ukuba ngikwenze. Isizathu kuzoba khona noma kanjani futhi akusenzeli mehluko omkhulu kangako ukuthi ubani ozoba ngumongameli. Kodwa uNkulunkulu uma esebenzisa iziphiwo zakhe uzisebenzisela udumo lwakhe uqobo nodumo lwabantu bakhe enzela udumo lwebandla lakhe ukuba kwakheke umzimba kaKristu nangodumo lombuso kaNkulunkulu ingakho enikeza lezi zinto ebandleni lakhe. Kani unabafundisi, umprofeti, abavangeli, abelusi.
They are for the edification of the church.
Banga bokwakhiwa kwebandla nokudumo lukaNkulunkulu. Umprofeti afanele ukuphuma bese ezixubanisa nezwe bese ezama ukuthatha isiphiwo njengoba kwenza uBhalamu. Bese enza umonakalo noma imali ngakho noma into ethize.
If he's a prophet, he's supposed to
prophet ufanele ukwembula uNkulunkulu ebandleni futhi adethe izinto enzeze.
It's all for the glory of God.
Ngokudumo lukaNkulunkulu.
Now we do have and I
manje sinakho futhi ngicabanga ukuthi kuyinto enhle kithi njengabefundisi. Ulandela inqubo yethu uma sibona izinto ezinje ezweni njengoba sizibona namhlanje.
And we have an order from God. Is for the
sinenqubo evela uNkulunkulu ekwahlukanisa umoya ukuvivinya umoya.
I believe that the
ukuthi leso isifundo esifulu kakhulu sebandla namhlanje
is to try the spirit of anything.
Ukuvivinya umoya wanoma yini sibe nokuhlolwa komoya.
I do not think that we should ever.
Angicabangi ukuthi sifanele kuba sike noma ikanjani sike sizame ukwehlulela umuntu ngehlelo abasonta kulo. Noma ngeqembu abazihlanganisa nalo. Noma beyiMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecostal, noma ngabe bayini.
We should never judge the man.
Asifanele neze sihlulele umuntu ngehlelo asonta kulo.
We should always judge him by the spirit.
Fanele njalo simehlulele ngomoya anawo. Niyabona umoya. Noma uyivula yamumba noma ivula uqala noma engaphakathi ivula engaphandle noma akukhumbula kumbe noma kungaba yini. Asifanele neze simehlulele ngalokho kodwa ngomoya wakhe.
We are to discern.
Fanele sehlukanise umoya.
Watch what the man has in mind. Sisa
ukuthi umuntu unani engqondweni. Ukuthi unani. Ukuthi uzama ukuzuzana.
If the man by a gift.
Umuntu wesiphiwo kunandaba ukuthi isiphiwo sikhulu kangakanani. Manje ngifuna ukufinyelelisa lokhu ebandleni kulokhu kubusa.
Which in the different denominations you are still the church of the living God together. And this is the thing I want to get to.
See that
we are really not divine. We are the stones that conform all to the glory of God. Now, there is so
manje
much in the day that we live in pertaining to gifts. So many people judge people by gifts that they have. Well, I believe that these things are gifts. I believe that what we see take place is gifts. And they're God given gifts.
But we, if we do not use them in the right way, that God intended them to be used,
then we can do more harm with the gifts than we could if we did not have the gifts.
You and I have to speak the pulpit. Ukuthi ngingaqoka kubona uthando lokuzalwana lukhona phakathi kwebandla uma besingenalo lolulodwa udaba lokuphilisa noma yini enye.
Kufanele
sazi ukuthi lezi zinto zingezani. Manje uma umuntu efika futhi enesiphiwo esikhulu, akunandaba noma esota ehlelweni lethu noma kwelinye ihlelo. Ningamehluleli ngokuthi uvela kuliphi ihlelo, ukuthi ugqoka kanjani. Kodwa enifuna ukukubona yilokho azama ukukwenza ngaleso siphiwo. Ukuthi inhlosoni anayo. Uma ezama ukuthatha ukuthonya kwakhe bese ezakhela igama elikhulu ngakho, yebo nokuhlolwa komoya okwenele ukwazi ukuthi lokho akulungile. Akunandaba ukuthi umfundisi mkhulu kangakanani, ukuthi unamandla kangakanani, ukuthi unenhlakanipho kangakanani, noma ukuthi isiphiwo sakhe sisebenza kanjani.
If he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong.
Akunandaba ukuthi kushaya emhlolweni kanjani, ukuthi kuphelele kanjani, ukuthi kunjani, akulungile uma kungasetshenziselwa umzimba kaJesu Christ ukuzuza okuthize. Mhlawumbe unesiphiwo esikhulu abengadonsa abantu babe ndawonye ngenkulu inhlakanipho noma amandla amoya abengadonsa abantu babe ndawonye, kodwa mhlawumbe uzama ukuthatha leso siphiwo bese ezenza ukuthi adume ukuze abe negama elikhulu, ukuze kuthi abanye abazalwane bayombuka njengomuntu othize omkhulu. Khona-ke lokho akulungile. Mhlawumbe uzama ukuwakha into ethize lapha ukuthi ufuna wonke omunye umuntu ukuba angagami bese ededela yena neqembu lakhe ukuba bagame. Lokho kusalokhu kungalungile. Yabo. Kodwa uma enesiphiwo sikaNkulunkulu futhi ezama ukwakha umzimba kaKristu, khona-ke angikhathali ukuthi awuhloli yena umuntu, uhlola umoya ukuphila okungumuntu. Uthi yilokho uNkulunkulu asitshela ukuba sikwenze. Akukaze nakanye lapho esake sayalwa khona ukuba sihlole iqembu lomuntu.
Constrained and commanded by God to discern the spirit in the man.
Ukuba sihlole umoya kumuntu.
What he's trying to do.
Ukuthi uzama kwenzani. Ukuthi umoya empilweni yakhe uzama ukumholela kuphi. Bese kuthi-ke uma singathola ukuthi uzama ukuhola abantu, hayi ukubahlakaza kodwa baqoqela ndawonye nokuletha ibandla likaNkulunkulu ophilayo, hayi ukuba bonke baye ehlelweni elilodwa kodwa ukuba baye ekuqondeni inhlanganyelo, ubunye bukamoya. Manje-ke uma emvula yokuqala noma emvula yamuva kumbe noma yini, umoya wakhe nenhloso yakhe ikahle. Nomoya obuye akunandaba ukuthi hlangano yena azonta kuyo. Umoya obuye uzama ukukhomba abantu eCalvary basuke kuye uqobo noma basuke kunoma yini enye, kodwa inzuzo yakhe kuphela nayo ukubakhomba eCalvary. Akakhathali ngisho noma ngabe uyaziwa noma cha. Akakhathali ngisho noma ngabe inhlangano yakhe okungukuthi kuhle nabo kulungile. Uma eyi-Methodist noma i-Presbyterian noma i-Roma elikatolika kumbe noma ngabe ufuna ukuba yini ngehlelo, kodwa uzama ukwenzani inhloso yenhliziyo yakhe azama ukuyithola na? Khona-ke ungabona ukuthi yini esempilweni yomuntu. Noma izinjongo zakhe zingezehlelo lakhe noma ingeyakhe uqobo noma ingeyezinto zezwe noma ingeyamagama amakhulu, ukuthi ngakubikezela lokho kufezeka impela nje. Manje uyabona ukuthi lokho akulungile khona lapho kwasekuqaleni nje, kodwa uma ezama ukusebenzisa lokho akunikwe nguNkulunkulu njengomfundisi, njengomprofethi, njengomboni, umprofethi weTestamente Elisha ongumshumayeli, sonke siyakwazi lokho. Nje noma yimuphi umfundisi ongumshumayeli, umprofethi, umprofethi weTestamente Elisha. Uma prophet eshumayela engazami ukudlakha yena ukwenza igama elikhulu noma ukwakha inhlangano yakhe, ongukuthi ufanele abe senhlanganweni. Nakho mikhona anginayo, kodwa nokho ngishumayela ukuthi ufanele kunjalo. Wonke umuntu ufanele abe nebandla lasekhaya. Ufanele ube nendawo, hayi nje uhamba untanta uya emumva naphambili, kodwa ube nayo ndawo lapho oya khona ebandleni futhi ulibiza ngebandla lakini, ndawo lapho othela khona kweshumi kwakho futhi ndawo lapho osiza khona ukuxhasa umgomo. Thatha ukukhetha kwakho, kodwa-ke ungalokothi uhlukane nokubani inhlanganyelo nomunye umuntu ngoba akasuye oweqembu lakini. Niyabo, hlola umoya wakhe bese ubona ukuthi unayo yini inhloso efanayo enhliziyweni. Khona-ke unenhlanganyelo omunye nomunye, nisebenzela umgomo omkhulu owodwa, lowo ngumgomo kaKristu. Cabanga ukuthi lokho kuyiqiniso ngoqobo.
Now, if we will notice
manje uma sizoqaphela izinjongo nezibophelo zabaprofethi bethestamente elidala lawo indoda ayenempokophelo eyodwa nalowo kwakunguJesu Kristu ayenento eyodwa ukuthi yonke indikimba yawo yethestamente elidala eyayakhelwe kuyo uMesiya ozayo awaphumanga futhi enze izinto ngenxa nje yemali noma ngenxa yodumo.
They had one thing, they were anointed.
And they predicted the Messiah.
And those men were so anointed with the Spirit.
Until
they sometimes acted like the Spirit that was within them, they spoke seemingly of themselves.
Wesikhani ukuthi umoya kaNkulunkulu wawenza enze kanjani lawo indoda.
Sizothatha
isibonelo nje uMose, umprofethi omkhulu. Ukuthi leyo ndoda yayingenazo kanjani izinqophelo zokuzazisa nhlobo. Wayengaba yinkosi yaseGibhithe. Wayengaba nezwe phakathi kwezinyawo zakhe.
But because that he was a prophet at heart.
Wayengumprofethi enhliziyweni.
He refused to be called the son of Pharaoh, choosing rather to suffer persecution at the trial of Christ, esteeming the treasure of heaven greater treasures than the of Egypt. He forsook and denied himself of the
luxury.
He
would be beyond
that. Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his faith down. It's going to put him in a local church somewhere. Or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or not. He doesn't care whether he has a big church or not. He's only mindful of one thing, and that's the very thing crying out. He's trying to achieve something for the glory of God. And that man in doing so looks like the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me? Look at Moses.
Nabasefike esikhatini lapho aveza khona obala konke ukuphila kwakhe kwakungumoya kaKristu ngokuba uKristu wayekuye.
Christ
was in the measure.
Now if we notice he was
manje masiqaphela wazalwa ngesikhathi sokuhlushwa.
The children was abantwana wayebulawa bezama ukumthola
njengoba impela benza kuJesu.
And we find out that when he came to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way,
until
God was angry with them. And he said to Moses, "Step aside.
And I will
destroy a whole group of them. And I'll take of you and raise up another generation."
Moses was supposed to be the one who would be the one.
So take me before you take them. That's exactly what Jesus Christ did.
When God looked at the whole face of the Lord, he said, "You and I."
But Christ threw himself in the path.
But Christ was the person in the land.
God could not do anything
to the reason. Kuthi lapho uNkulunkulu esebone lo moya uMose ubenga ebathweleni njengesiphambano lapho.
You can't come to him, you'll have to take me first.
Bela kuze kube uzofanele mina kuqala.
See the spirit of God.
Yawubona umoya kaNkulunkulu kuMose na? Lapho khona engaba inkosi yaseGibhithe, lapho khona engaba nakho konke ukunethezeka ezweni kubathandwe ngabantu. Lapho khona engaba inkosi enkulu yezwe lesikhathi. kodwa wakhetha ukuphathwa ngobuhlushwa nangokuhlupheka ukuba wathi kuthiwa ngenxa kaKristu kuyindebe enkulu kunaleyo yaseGibhithe. Niyabo waziphosa endleleni ngani na?
Kankulunkulu
mase owenza lokho. Indoda enkabanga ngowejwayelekile enenhlakanipho yayingeke neze ikwenze lokho, yayingathatha indlela elula. Ngoba kunandaba ukuthi uMose wayebukeka ewuhlanya kanjani? Wayezama, niyabo, wayengumprofethi kaNkulunkulu weqiniso ngoba wayezama ukuzuza okuthize enzela umbuso kaNkulunkulu. Manje ngesiphiwo sakhe esikhulu sesiprofeti wayengaba yindoda ehlakaniphileyo. Wayengasukuma eGibhithe besethi, manje ake nilinde ngiprofethe ukuthi nokuthi, ngizosho ukuthi nokuthi, futhi nanjengokuprofetha kwakhe. Kodwa futhi wayengaba udumo lwezwe. Kwalokho kwakungekho enhliziyweni yakhe, kwakungeke kube senhliziyweni yakhe. Ngakho uma ubona umuntu enesiphiwo esikhulu ezama ukwenza into ethize ukuba bazidumise bona,
your own discernment of the Spirit tells you that's wrong.
Kodwa umuntu wayezama ukuzuza into ethize enzela udumo lukaNkulunkulu. Kunandaba ukuthi kwakukubi kanjani, ukuthi kwakubukeka kukubi kanjani, ukuthi kwakukhulunywa ngakho kangakanani.
Moya
kuMose wamqondisa ngqo emgqeni womsebenzi. Moya kuye.
Look at Joseph.
Bukani uJoseph.
Joseph was when he was born,
uJoseph wangekade ezalwa wayethandwa nguyise futhi ezondwa ngabafowabo.
Perfect
type of Christ. Kuthi kuyiyona kuphela wayengumfowabo wegazi kubona ubaba munye. Kodwa isizathu sokuba abafowabo bamzonde ngaphandle kwesizathu ngoba uNkulunkulu wayemenze umprofethi owamoya umboni.
And they hated him for that.
Kuthi bamzondela yona leyo nhlosi impela. Kodwa uJoseph akukho engakwenza ngoba uNkulunkulu wayemenze ngaleyo ndlela.
And what's the Spirit of God in
Joseph? Uyibhekisisani umoya kaNkulunkulu kuJoseph. Bekisisani ukuthi wenzani?
He even acted the part of Christ.
Wenza ngisho indenye kaChrist.
He was hated of his brethren, loved of his father because of the Spirit. He was a spiritual man.
Wayengumuntu wamoya.
He saw visions. He interpreted dreams. He did it because there was something in him. The Spirit of God.
Wangeke aphumele lapho ngesingaye ukuthi kade ephoswe emgodini ukuthi enobaba wakhe omdala ozihluphekelayo ukuba amdumaze yonke leyo minyaka. Wathengiswa cishe ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Wakhishwa emgodini wase eba yindoda eyisanda sokunene sikaFaro, inkosi yomhlaba ngaleso sikhathi. Nasecilongweni lakhe kwakukhona umphathizitsha nombhakizinkwa.
And one was lost and the other was
nomunye walahla nomunye wasindiswa ngokubikezela kwakhe etilongweni.
And did you notice Jesus?
Futhi nikele kaphela uJesu ikathi efika wayethandwa nguyise. Noyise wanika uJosepha ingubo enemibala eminingi uthi ngolwenkosikazi isivumelwano.
And the Father God gave his son Jesus the
Baba uNkulunkulu wanika indodana yakhe uJesu isivumelwano.
And then the Jewish brother hated him without a call. He had no reason to hate him. He was spiritual and he was the word of the
Baptist.
He came to the world. He came to the
world.
He came to the
world. He came to the world. But they didn't pay him without a call.
They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They
just didn't agree with them.
They made themselves so. He makes himself God. He was God. God was in him. The Bible says God was in Christ. Manifesting himself to earth. He was the God of glory.
WayenguNkulunkulu enkazimulo ebonakalisa inkazimulo kaNkulunkulu.
Ubani
Mose akukho ayengakwenza ngaphandle kokuthi aziphose lapho?
He didn't do that hypocritically. He didn't do
ngokuzenzisa. Wakwenza ngoba uNkulunkulu wayekuye.
Neither could Joseph have been what he was. Because he was
God in him, working on his way himself through the world. kabenzelanga neze udumo olungolwakhe noma yimuphi umuntu uma abapriesti kuphela babenokuhlolwa komoya njengoba ngikhuluma nani kulokhu ukusa ungakhathaleki ukuthi izwe lalikhuluma kangakanani ngaye noma kunjalo babeyakwazi ukuba babebuka ezwini ukuba babeyibonile inhloso yakhe wayenza lokho njalo kubadumisa ubaba wathi bathi oh lo muntu ungumphilisi omkhulu wenza lezi zinto kanjalo
He said, I can do nothing till the Father shows me. It is not me that doeth the works. It's the Father that doeth the works. He doeth the works.
Baba tagim, oendo mtabanzi.
Never
Abazange athathe udumo kanjalo ukho ngeke uNkulunkulu ethathe udumo kanjalo ukho ngeke uNkulunkulu ethathe isiphiwo sikaNkulunkulu bese izama ukudumisa yona kumbe noma yini enye kodwa indudo yakhe efanele ukwenza okuthile odumweni kaNkulunkulu ungakho nibona into efanayo namhlanje kufanele sibe nokuhlolwa komoya ukubona umuntu lokho abazama ukukwenza ngabe bazama ukudumisa uNkulunkulu na ngabe bazama ukudumisa bona na
Now the spirit of God working in man makes man act like God.
Njengo uNkulunkulu.
No wonder Jesus said,
NgoNkulunkulu. Kothi uma baba beza ngoNkulunkulu oweza kube umoya kaNkulunkulu.
How can you condemn me?
Ngingathi kanjani ngoba ngiyodwa kaNkulunkulu na. Ukuba nani ngabona umoya kaNkulunkulu kuMose, awungothi wenge uNkulunkulu.
Moses was a god.
UMose wenge uNkulunkulu. UJoseph wenge uNkulunkulu. Abaprofeti babe ngoNkulunkulu. IBhayibheli lathi babe yibo. Babe ngoNkulunkulu ngoba babe zinikele bona uqobo ngokuphelele emoyeni kaNkulunkulu ukuthi babe sebenzela udumo
lukaNkulunkulu. Kodwa uma umuntu
egcotshwe kakhulu ngomoya, manje lokhu makuhambe kujule ngempela phansi. Kobambo lwesihlalo ngakweso kunxele.
When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions, everything is God working in him. Sometimes he's misjudged. Look at David in the 23rd Psalm. He cried,
Oh
my God, why have thou
forsaken
me? As if he
were.
But David was a man. All they that
pass
about me. He was so anointed
to
God. He was so anointed to God.
Nokuba lwalukuye ngakuthi futhi lapho ekhala ngomoya kaNkulunkulu kuba umunye umuntu wayekade emi lapho athi ngani awubheke ukuba ngakuthi ukhona umuntu abamkolodelayo uNkulunkulu umtsheleni na
It wasn't David. He was David. Umoya
umebaza kakhulu wa David.
My
bones
all spared me. They have pierced my hands and my feet. Oh, my sins are buried up there. Whose hand is pierced? That's intellectual. But what was the spirit of God in him crying out to God?
When
a man is anointed
by
the Spirit of God, he's got the action of God. And the action of God is never to be served. The action of God is to draw us together for we are one in Christ Jesus.
Christ
Jesus. And the purpose is to bring us together. Love one another.
Tandanani. Now, the prophets,
we see the Spirit moving in them. Jesus called them God. He said they were God. Now, when the Spirit comes to them by measure, but when he comes on the Lord Jesus, which was the Son of God, it comes to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example. He was God of glory, manifested the glory of God to the people.
God,
watch his life. All the Old Testament, he was the King of the Old Testament. All the prophets back in the Old Testament cried not to themselves.
Bamemeza phakathi kukamoya kaNkulunkulu ubenza benze njengoNkulunkulu ngangokuthi babebizwa ngoNkulunkulu. Kwase kuthi-ke ukugcwala kwalowo moya kwabonakaliswa kuJesu Kristu. Bukayo uDavide ngenkathi ehlise esihlalweni sobukhosi njengenkosi ka-Israyeli wanatshwa ngabantu bakuqobo
Going up Mount Olives, north of Jerusalem.
He was rejected. Amahlale ehlubene nakho konke njengoba kwenza isikubazi emfukameleni kwaso ebhali ivumi. Kukangaki ngikwenza. Manje kofanayo okuthi abhithe obonakaliswanga okugcwele kuKristu usebandleni namhlanje umembeza kubantu. Kukangaki ngithanda kunibuthele ndawonye.
Kodwa
uma nibona ukwehlukana nemehluko nobuzalwane buhlakazeka nempilo yomKristu omunye ephikisana nomunye bese ke kwenza umoya kaNkulunkulu enhliziyweni yakho mabe kakhulu uzama ukuzuza ukuthinta umprofeti kaNkulunkulu weqiniso
a true teacher is trying to bring the church
umfundisi weqiniso uzama ukuletha ibandla ebunyeni bukamoya ubunye bukamoya ukuze bamqonde uNkulunkulu Ezama ukukuzuza akunandaba ukuthi basonta kuliphi ihlelo noma kuthiwani ngalo ukuhlola komoya ukuthola umoya obomuntu ubona ukuthi ngabe umoya kaNkulunkulu yini noma akusiwo manje siyaqaphela ngenkathi eselapha emhlabeni ukuthi wayehamba kanjani enza okulungileyo
aphele
enyinto efika emqondweni yami Niyena ngikaphela ngenkathi uDavide lasho njengenkosi na
waphuma emzini
NomBenjamin omncane umBenjamin wayefanele ukuba umfowabo wayefanele ajabule ngoba walahle kodwa yini wayengumuntu okhubazekile wayeduleka ngakhona lapho nesifo sakhe esikhubazekile waphosa intabathi uDavide uthi embiza ngazo zonke izinhlobo zamagama amabi uthi emthuka ngegama lenkosi
Watch the Spirit of God and the Spirit of the devil working. Now, if you notice, he was crippled.
Manje uma inkaphela wayekhubazekile kumele ukukhubazeka kokomoya kwabantu namhlanje abayahlaliswa ngokakankulunkulu weqiniso kukristu
uzibonakalisaloko
kungumoya kakristu kudavide elahliwe njengenkosi futhi namhlanje uma abantu behlekisa ngabantu omukela umoya ongcwele futhi bezama ukuzuza okuthize ukudoda i-methodist nama-pentecostal nama-baptist nama-pentecostal nama-presbyterian nabo bonke ndawonye njengobunye njengomzimba kakristu futhi bayawubona umoya usebenza bathi awu bukani leyo yi-pentecost akahambe ngiyamazi omunye wemuka nomunye omkamuntu ngiyamazi lona wadakwa ngiyamazi lona wenza lokhu ngiyamazi lona wenza lokho konke lokho kodwa bakhulu ngokwenele ukufihla izinto zabo uqobo bangakufihla
kodaudavide
wadalulwa
ngani
na wenomba kakristu kuye
That guard said, "Shall I take the head of that
guard?" Let him alone, for the Lord has told him to curse me.
Let him alone, for the Lord has told him to curse me.
You catch that? Let him alone.
The Lord has told him to curse
me.
But when David returned in power,
Don't believe this Jesus we see with you. Lomposi wetabathi omncane wawa ngobuso bakhe futhi wanxusa isihawu. Myekeni umoya kaKristu phakathi kithi. Ngamxoshe bandeni masikhumbule ukuthi zonke lezi zinto zizofanele zifezeke. Nento eyodwa ukuba siyenze sibekele phambili. UNkulunkulu wethembisa ukuthi uyakwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo omthandayo. Asigcine ukuhlolwa komoya, sigcine izimpokophelo zikahle. Lapho kuzokhoza uNkulunkulu ngabuye sihlanganyela sihambisana futhi sikhonza uNkulunkulu. Uma umuntu enohlobo olungalungile lwempokophelo, manje-ke kuzokwenzekani na? Yabo? Manje sithole ukuthi umoya kaNkulunkulu wawubuye. Bonke abaprofeti abadala bayakhuluma ngaye. Yonke imimoya engxenyeni, zonke izingxenye ezincane, wayengazidumisi yena uqobo abaprofeti beqiniso. Bonke abaprofeti beqiniso, wayebonakalisa yena, bekhuluma ngaye. Kuthi yonke into abayisho yagcwaliseka kuye. Bakhombisa ukuthi kwakungumoya kaNkulunkulu kubo. Bagcwaliseka. Kwakuyina uNkulunkulu ekhuluma ngaye uqobo, niyabo? UNkulunkulu azibonakalisa ngalabo abaprofeti. Bengathathi lona udumo ubani ozoba ngumongameli olandelayo na futhi ubani ozoba yilokhu na. Bese bekushaya ekhanda sitele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa. Awusikho lokho? Kuyinto yokubonakalisa uNkulunkulu. Akusiyo into yokwenza umfowethu, whether zilapha noma umfowethu ushows noma umfowethu sibanibani phandle lapho indoda enkulu. Nokumenza abe mkhulu okwedlula yonke indoda yeqembu lakhe, imenze abe yindoda enkulu okwedlula onke ePhoenix. Akusiyo eyokwenza uWilliam Branham abe yinto ethize enkulu, kodwa eyokwenzani na? Akusiyo eyokwenza uWarren Roberts abe yinto ethize enkulu, uBilly Graham into ethize enkulu. Kodwa ezithizeyo!
We're trying to
achieve
something for the kingdom of God. It's manifesting God. All gifts and things doesn't make one greater than the other. It just makes us all working together for the perfection of the body to bring us all together as a people of God. But when you see them like
one another,
kodwa lindani uJesu aze afike emandleni. Manje siyababona bonke labo baprofeti bekhuluma. Bonke bedumisa uNkulunkulu nokufika kukaMesiya. Kuthi lapho bengena kuboya, benza futhi bakhuluma futhi baphila impilo njengoba kwenza uMesiya nje. Uma kwenza lokho, kodwa ngothini lesiphambano, kukhuluma ngokufika kwakhe. Uyakwenza kuphi kangakanani-ke olibako ukufika kwakhe? Uyafaka umoya kaMesiya ebandleni ukuba athathe isinyathelo and asebenze futhi aphile njengoba esiyena. Ngumoya kaNkulunkulu. Ndani lowo moya. Ngibona ukuthi uNkulunkulu yini noma cha. Ngibona ukuthi wenza njengaye yini. Ngibona uma amadingozi enu, uma umuntu othize ekhathela okuthize ngokumelana nawe futhi ephosa inhlabathi phezu kwempilo yakho futhi uyazi ukuthi umsulwa, uyazi ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Ungazami ukuzihlukanisa, ungazami ukwenza ngokubeya, ungabathuki. Vele uhambe uqonde phambili, wazi ukuthi uNkulunkulu wakwenza lokho kuba akunike isivivinyo ukubona ukuthi uzothatha kanjani. Ufanele afike kuso empeleni, njengoba ngasho ngolunye usuku, ngikholwa ukuthi ebandleni likamfowethu Fula, umgibeli webhayisikili eCanada, awu bonke babecabanga ukuthi babengagibela bamedlule lomfana isitabanyana nje. Kuthi kwakunguye kuphela owengakwazi ukugibela engazibambile izimpondo. Ngiyajabula ukuthi ngithanda ukuba ngomunye wabagibeli abadala babamba izimpondo. Ngibambe amacala omabili esiphambano bese ngithi, angilethi luna ezingalweni zami. Angibambelele esiphambanweni Nkosi. Anginahlakaniphi, anginalutho. Angibambelele lapha nje. Ngibheke ngaphandle ngaleya. Kuthi babe neplangwe elali ngamayika yishumi nambili ukugibela ibanga elingangendlu yasedolobheni ukuba bathole ibhayisikili isishwini elingamadola ayikhulu. Bonke labo bafana ababekwazi ukugibela ngaphandle kokubamba behla ngedolobha futhi bathenge igrosa kamama bese bebuya ngaphandle ngisho ngokuthinta isibambo bonke baqala ukubuka. Babengawajwayele ukubamba izimpondo futhi bawa. Kodwa lo mfana umtatana wagibela lapho wase ebamba izimpondo futhi wagibela kulo waze wayofika ekugcineni. Bambuza bathi, kwenze kanjani na? Wathi naku lapho enenza khona iphutha lenu bafo. Nonke ningabagibeli abangcono kunami. Kodwa benibuka lapha. Wayesethi kunenza nibe novalo ukubona ukuthi yini ubuzama ukuzimelela wena uqobo wase uyawa. Wathi angidlanga nhlobo ngibuke lapha. Ngibhekisise ekugcineni futhi. Alokhu ngikhuthazela. Lokho sayesi wenze.
Manje siyabona lapha manje ke siyathola ukuthi ekufeni kwakhe
kathi efe esiphambanweni futhi ekhala zonke izinto abaprofethi abazikhuluma ngaye babhoboza izandla zami nezinyawo zami wagcwaliseka lapho abaprofethi wayeqinisile babecabanga ukuthi kwakuyibo uhlobo noma bekhala sengathi kwakuyibo uhlobo kodwa kwabonakaliswa esiphambanweni yabona kwayinezelelesi yilokho enziwa khona yayinezelelesi ekupheni kwayo yenza ukumbelwa kwayo nezitebi yakwenza yambelwa ethuleni lesitebi
I will not leave his soul.
He will not leave my soul, said David.
He will not leave my soul in hell. Neither will he suffer his holy one to see corruption. Like as if David was the Holy One. Wasn't David, it was the Spirit of God in David crying out. See, the Spirit of God in the name crying out. Some of you
know the Spirit of God.
He wasn't, it was the Spirit of God in him crying out. See, the Spirit of God in himself.
Not the Spirit of God in himself. Some of you know the Spirit of God in himself. Now, in closing, may I say this. Our time is over. It's got to say to Siabalega.
But look, may I say this according to these scriptures here.
Let's see if a man of all the Old Testament was about him. All the Holy Prophets were about him.
If all that and everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, surely the great person, Paul, the Son of God, ought to know that set up the New Testament church. Yes. Yes. Don't you believe that? He only had a conception to know how to set up the New Testament church. The first thing I want you to read over here in Matthew 16, chapter 2,
Kuthi uma ekhuluma ake uma ehla futhi wayekhuluma nabafundi wathi ukuthi usho ukuthi mina indodana yomuntu ngingubani na asibethe abanye bathi ungu-Elias nabanye bathi ungusibanibani nabanye bathi ungusibanibani futhi kanjalo abehlukeneyo wathi kodwa yina-ke nithi ngingubani na upetro wayesethi wena ungukristu ndodana kankulunkulu ophilayo
He said, "Blessed are thou, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven reveals this to you." And I say this,
Lord, Simon, no pet, but the pet white brother, Yabulaka Ibandalam, Masango, a high test, and a head shoot, Mandela was a Kuruman Eban, Manda pays his hand foot, Kuman in a foot, Uncle Kuru Angitated, and I knew it.
Now the Manda Iban, the Catalan was a little
wait, and it says, Lap,
Peter,
Upet,
and of the pet who were pet,
what he bought. Manda Sias with the Eputal, Tinama Protestant. Yaphikisana nakho kodwa thina protestane sathi kwakunguye uqobo akhela ibandla phezu kwakhe yena uqobo kodwa uma nizoqaphela funa ukuphikisana nalokho ngobungani kwakungesikho lokho kwakuphezu kwesambulo sokomoya sakhe uqobo niyabo inyama negazi awuzange ufunde lokho ekholeji emahle njalo awuzange ufunde lokho ngesinye isivumo kolo sebandla sisihle sinjalo kulungile kodwa inyama negazi akukwambulelanga lokhu akusiwo umqondo wenhlakanipho ukuthi ungayenza kanjani inkulumo yakho ukuthi ufanele ukhothame kanjani wena kanjani noma yinto enkulu kangakanani ofanele uyenze lapha emhlabeni lokhu akusikho akusikho ukwakha into enkulu noma wenze into enkulu okuyikho isambulo sezwi lankulunkulu
He was the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was made manifest and dwelt among us. That was the revelation of the Word of God. The Spirit in Peter.
He was the revelation of the Word of God made manifest.
The God of glory is manifest in the glory of God. Upon this rock.
You can be
But if you have to run out of the bus,
you can't
This is that.
Lokhu yilokhu.
If this ain't that, let me have this.
Uma lokhu kungasikho lokhu, mangibe nalokhu empeleni. Ngifuna lokhu. Lokhu.
Inyama negazi akwembulelanga lokhu.
Awuzange ufunde ngolayini wezemfundo. Awuzange ufunde ngolayini wehlelo. Akahle. Imfundo ihlelo likahle. Leyo ingxenye yalo. Kodwa abantu babeka okuningi kakhulu kulokho futhi bashiya ukwahlukanisa kobomoya. Yabo? Inyama negazi akwembulelanga lokhu. Kodwa ubaba wakho osezulwini wabulele lokhu.
And upon this rock.
Kuthi phezu kwalidwala ndakulakha ibandla lami. Namasango ayigeze angele ehlule. Unasoza akwazi ukulahlula wakukhombisa ukuthi bayomelana nalo. Manje phakisani futhi ibone ukuthi kumuphi lapho amasango ayigeze libelane khona. Alimelane namahlelo. Uhulumeni uyakuqonda lokhu. Akusilo izwe liyawaqonda amahlelo ethu onke. Sinelungelo sonke thina zakhamizi zaseMelika. Sinamalungelo ehlelo okuhle. Siyakuthokozela lokho. Kodwa lokho akusikho amasango ehayidesi amele nakho.
It's against the spiritual revelation of Christ. That's what it's against.
Limelene nalokho ke.
The gates of hell shall be against it, but it shall not.
Amasango ehayidesi amele nalokho kodwa lisaze lanqoba. Nakho lapho khona ukuhlola ngokomoya ngaphedeleke ukuthi ngubani owethu inqobo nje uma ezama ukuzuza intozo efanayo engiyisebenzelayo noma ngabe ngumprofethi noma ngabe umelusi noma ngabe itikoni noma ngabe usibanibani noma ngabe uNkulunkulu umhlonipha ngale ndlela leyo ndlela noma ngabe kuyini angangihloniphi noma ngabe ufuna ukwenzani oya noma ngumfowethu. Sebenzela into efanayo, sithumela eyethu, eyethu, yonke imisebenzi yethu, embusweni ofanayo ngaleya, sebenzela into efanayo engiyo, ukuhlola ngokukamoya, isamulo sokomoya, sikaNkulunkulu. Bukani lapha uma nifuna uJesu ngashumayela ngobunye ubusuku, mhlawumbe ezathi lapha, akungenjalo ekuqaleni, kufanele sibuyele ekuqaleni ukuba sithole indikimba yethu manje. Okwesikhashana nje ekuqaleni kwawukhona uKayini isihlakaniphi wakha ibandla elihle kuzonjalo wenza i-altar elihle wanikele ngomhlatshelo wakhuleka eqotho wabonga wathela kweshumi kwakhe yonke into ngokwenkolo impela nje njengoba u-Abela wayenjalo kodwa u-Abela wangekho eBhayibheli ngalezo zinsuku kodwa ngesambulo sokomoya wabona ukuthi kwakube sizo izithelo zasensimini ezasibangela ukuba sone. Kwakungesiwo ama-aphula abawadlayo nabo. Kwakungesiwo ama-aphula isambulo esempelo kwakungesizo izithelo ezabangela ukuba aphume lapho. Kwakungukuphila ukwehlukela kokuphila
ngakho
wahamba walanda iwundi futhi wanikela ngalo esikhundleni sakhe ngokukuqalwa okuyisambulo sokomoya. Amen.
Isambulo
sikaNkulunkulu isambulo sokomoya isambulwa kuye akusiso isithelo akusiwo ama-aphula akusiwo amapetshisi amaplamu namaphezi kwakungukwehlukana kokuphila. Wahamba waselanda ukuphila wasenikela ngakho esikhundleni sesithelo. Ngithele yilokho kudlaya imisebenzi yakho izandla zakho. Okwenzayo lapho ngizohamba ngiyokwakha lokhu, ngizohamba ngiyokwenza lokhu, ngizokweseka lokho. Lokho kuhle. Wena altare ngokufanayo nje njengoba kwenza omunye kwabili babe nama altare lokho kwakukuhle. Kodwa kwakuyiqiniso lembuliwe ngokomoya ngokuba uNkulunkulu walembula. Ilenzi ngalowo muhla wase enquma intamo yalo encane kanjalo futhi walishaya sengathi kungesanto nento ndile encane ifa igazi ibhukudisa izandla zakhe nobholo walo ngomncane wonke ubhukude egazini izikhayela futhi ikhala lalikhuluma ngani na iwundi likankulunkulu eminyakeni eyinkulungwane ezine kamuva okomoya kwambula ibandla liyimbala nabantu bambiza ngokubeza phule nodemon ngoba bonke abaprofethi babekhulume kwezwakala
Baba pika ba prophet. Oh, wathi naka amathuna abo futhi bafaka lapho nenazindongo ezithakiweyo washo kubo bengenakho ukuhlola ngokomoya bengazi ukuthi le kwakho yiwo likaNkulunkulu ukuthi wayefanele ukuba ngaleyo ndlela futhi enze ngaleyo ndlela ngoba wayefanisa izikaNkulunkulu ebandla likamoya ondwele namhlanje benza ngendlela ebenza ngayo benza izinto abazenzayo badwelela izikaNkulunkulu. Haleluya.
See, Peter said on the day of Pentecost. Nyabo Petru wathi
ngosuku lwePentecost lakho yilakho.
And he said it's unto you and to your children. Then the sorrow of our God shall call. Then the same star of heaven said the evening light will shine. There will be a far
light
in the face of grace. Look at your right. The former rains come old. The latter rains pass you. Then the light is the Holy Spirit made manifest in the power and resurrection of Jesus Christ.
Nakho lapho khona ihlangana ndawonye eyokuqala umusa kaNkulunkulu njengoba kwenzeka emihleni kaNowa umusa wakhe wawungu kubekezela nakho namhlanje kubekezela ebulakanyene hlanganisa ifu libhela elifunda kudala nefu libhela kulolu suku ndawonye ivule yokuqala ihambe yangena kuqala ivule yokuqala ebesinayo manje nakho ifule imvula yamuva iwela imvula yokuqala iwelela emvuleni yamuva impumalanga nentshonalanga kuhlangana ndawonye zombilizi mvula zina kanye kanye kuphilisa ukuba nkulunkulu kuhlangene nengelosi kankulunkulu ebulezifide zezinhliziyo futhi yena yonke into ibenzeke o kukube sengathi abantu bakankulunkulu abazelwe ngokweqiniso bebengakubona lo nakho lapho khona umoya wembuli sambule ilokho uthi yesu athi ibandla lalizokwakhelwa phezu kwakho. Awu manje-ke omunye umuntu ubengasukuma besethi awu impela thina bosi banibani akhelwe phezu kwalokho asithathe izwi lakhe sithi ukuqhubeka kancane yalokugcina ebandleni lakhe wathi bani ezweni lonke futhi ishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Ezweni lonke kuzoba yisikhathi esingakanani na ezweni lonke amangaki na konke okudaliweyo.
That believeth and is baptized, not the church. He's a person of God. He that believeth, the individual, is David to get through these
grandchildren of the kingdom of God. Sure. Uyise wayephelekosala futhi uze lapha nje kuleli bandla ngoba ukhonza lapha ku-eleventh no-Garfield umukela omoya ongcwele wangeniswa nje njengomzukulu unaphutha unkulunkulu uzaphakela ngembula yena ubaba kuwe kuthi akukho muntu ongabiza ujesu kristu ngomqondo wenhlakanipho akukho muntu ongabiza ujesu kristu ngoba ezizwela ukuzisola ngezono zakhe bese uyaphendula akukho muntu ongabiza ujesu ngokuthi ukristu kuphela ngaleso sambulo sikamoya ongcwele ngathemba kuye.
There's a revelation.
This will all men know. Abaprofethi ababememeza ngakho bona lokho uJesu akhuluma ngakho ukuthi lapho umoya ongcwele kuwe uya umemeza ngqo kunjalo
wena
iqiniso lembulwe ngokomoya ngiyamthanda mfowethu ngakhathaleki ukuthi bayaya eshotini noma abangabe bangabo kuqala noma abamumba noma awukho mvula nhlobo inqobo nje uma besemzimbeni kaKristu uzama ukuzuza ungenzeli yona inhloso ukuba uzibonakalise wena emhlabeni kodwa inhloso yombuso kaNkulunkulu nenkazimulo yokufika kwakhe wembula nokwazisa ubonakala kwakhe kwamasinyane. Manje sengibhala sifuna ukucaba ngalokhu ngezwe idwala yabulakho ibandla lami uyikho manje-ke siyathola ngale kujohane we-14 lesikhombisa washo lokhu
imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. The works that I do. What kind of works did he make? He said, "I know." You
Ngiyakhumbula ngoPetro anikhumbulina ebesikhuluma ngakho uFilipu owesifazane emthonjeni ngokubikezela kuba angayi kwabezizwe kodwa kube ezinsukwini zokugcina njengoba athi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu khona isambulo esilotshwe ezihlakalweni kanje ezweni elingaphandle ezweni elingazi lutho ngalo kodwa nina abazalwane
abalekuodadewethu abalekuanisibo
abantwana bobumnyama anisibantwana bobusuku kodwa ningabantwana bobukhazi ngihambe ekukhanyeni njengoba esekukhanyeni khona-ke inhlanganyelo omunye nomunye lapho igazi kajesu kristu matandana kankulunkulu lisihlamba ezonweni zethu zonke kithi sonke nakho lapho khona izinceku zenkosi ujesu njengoba ngicaphuna umbhalo wami ngapha nginomarko weshumi nesithupha yebo umarko weshumi nesithupha wathi hambani niye ezweni lonke nanti uhlobo lwebandla alimisayo
Nelo ukuthi ebandleni abanye ezweni lonke ukuba nishumayele ivangeli kokonke okudaliweyo
uphale lapho bathize uyaphindisa ungakholwa uyakulahla manje bukani lapha bukani kulokhu ukwahlukaniswa okukamoya ukholwa lapho
bathizeazange
neze ngempela asho ukuthi ngayiphi indlela kodwa zifuna ukuqophisana ngalokho enye into okholwayo abhaphathize uyaphindisa noma yikuphi afuna ukubhathizwa khona lokho kukuye uma inzuzo yakhe kungeyombuso kankulunkulu woza mfowethu simasha siya phambili nomoya uma ngisephutheni khona-ke nizosho kuzophuma ngaleyo ndlela futhi uma nisephutheni kuyoba yilokho kodwa izinhliziyo zethu nezinjongo zethu eziqophelo zethu ungumbuso kankulunkulu ngaleyangaleya sikhomba ecalvary mina nemibono yami ngani ngine anginamfowethu othanda uphaya wamasheri njengoba ngenza kodwa singumfowethu niyabo awukho namunye othanda ukuzingela nokujoba njengoba ngenza mina kodwa singabafowethu niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na nginemibono engeyami kodwa lokho akumenzi angabi ngumfowethu ngoba wakhe ubaba wami umndeni wakubo umndeni wakithi nakho lapho okhona okhokho bonke behlukene omunye komunye kodwa ukhona ubaba oyedwa futhi kufanele kusebenze entweni eyodwa kodwa bengabomkhulu phakathi lapho ngoba wayengowomoya angiboni bazalwena angiboni ukuthi ngikhuluma ngani na manje qaphelani futhi ake sengivala hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo abhaphathizwe nalezo zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ekhuma lami bayawukhipha amadimoni bayakukhuluma ngezilimi ezinhleena isambulo somoya lawukhuluma ngezilimi ezinhle uma bephatha izinyoka noma bephuza okubulalayo akuyi kubalimazi uma bebeka izandla zawo phezu kwabagulayo bayakusina yilokho ibandla elisha elali yikho yilolo hlobo lwebandla ujesu kristu lo omkhulu bonke abaprofethi abamemeza kakhulu ngokuthi wayezokwenza phelo umoya wakhe uza ngaba futhi ubikezela ukuthi umoya wakhe kubantu wawuzobuya ngqo futhi wenze izinto azenzayo mangivale ngokusho lokhu cishe nginelinye futhi dazini lemibhalo lapho kodwa asinaso isikhathi kodwa lelani lokhu mangivale ngokusho lokhu wonke umprofethi weqiniso ozele ngokusha kwenkosi umshumayeli uthisha kasonto esikole umboni umpostoli ingasenkolo kumbe noma angaba yini yonke inhliziyo yakhe ihlelwe kahle futhi ugcwaliswe kakhulu ngumoya kankulunkulu uqotshwe kakhulu noma ngabe isikhundla sakhe siyini noma ngabe kungaba yini ukushumayela noma ukufundisa noma ukuvangela noma ukubona imibono noma ngabe kuyini uyokwenzela umbuso kankulunkulumoya kankulunkulu uyokhuluma uphendule umuntu futhi bonakalise ukuthi umbuso kankulunkulu manje-ke si mina njengobhaptisti ngiyanibona mapentekostali ngumfowethu anisibo abebandla lamabhaptisti ngangingowa lelo bandla kuphela engaye ngaba kulo kwakho yibandla lamabhaptisti kodwa lokho akumi endleleni yami yabona ukuthi umoya kankulunkulu uyini nani yabona ukuthi nizama ukwenzani uma mina ubhaptisti ngezwa ngaleyo ndlela impela ama-assemblies i-church of god i-united pentecostal i-independent nathi sonke thina abafowethu sindawonye nifanele sibone ukuthi nizama ukusebenzela inhloso eyodwa sibe nokwehlukanisa kokomoya malelani sengibhala ngizokwenza lokhu ukuphawula kokugcina abaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu nabaningi balele bafe ngokomoya ngoba abanako ukwehlukaniswa umzimba kakristu
this sick body
that we have. Asisenzele umbuso kaNkulunkulu ukuba sisebenze nomuntu wonke ukuzama ukuphakamisa umgomo kaJesu Kristu ukuba ufika ukufika kwakhe sekuseduze niyakukholwa na ngiyaxolisa ukunihlalisa isikhathi esithe kangaka
Brother David
uzoba lapha kusasa ukuba anifundise imibhalo kodwa khona manje asikhothamise amakhanda ethu isikhashana nje
Tianga kapolia si kemo ng sesobor si kering sa boyapay.
Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body. Christian soldier, you believe you are? Raise your hand. Ching as to war. With what? With the, our objective, Jesus going on before. God bless you. Your pastor.
Mkulunkulu anibusise umeluswe.